I love you, you baby. Rabi ni komu na budo, ah. Ita umbo neno, yo. Isanga no manyeno,
Ita umbo neno,
baby.
No mati ita umbo neno. Afiga heka mani haka na mubadi. Mai wa husa sana musukai. Ita umbo neno,
baby.
No mati ita umbo neno. Afiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukari. Ibindu vye kamanu rambisa pulani. Ebikala kupapa wo rambisa mizani. Chirobo na mulabu rambisa buweni. Hafune shitabo imani heni peni. Ungana wanula ya singa ni sukari. Bula iwewe afuhe asikari. I wanna be the one daddy bro. Daddy feel baby. Fabari mulu gendo. Baby jagala upate mumu gongo. Ya kola baba ya yebatuse. Baya yobe kwese. Nebo kolo tange mitima jasi sinkana. Kubane boyo gena bariba sigala veya gala. Echi kubachirunga bachirunga bamala. Maya 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 maya. Ita umbo neno,
baby.
Nomati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukai. Ita umbo neno,
baby.
Nomati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukai.
Ulinga shimuli, ubane hanga shimuli. Let's number what it to my
Uli no movie fair.
Now we buy your movie. Uli no movie fair. Now we buy your movie. Yeah, she's a beautiful. She can do anything for me. That's why me a cool ham, my baby. Yeah.
Umeme studios. My echo bra.
Ita umbo neno. No mati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukai. Ita umbo neno,
baby.
Nomati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukari.
Yo, leka semuwe hasukari. Huba nina wese bula muwa shukire. Habati komba mwesi kumu yango vikare. Eli mubu vye kwa lekele vikare. Bekube kukana kelele. Love yefe ilinga hoti suku. My apple seni ya sweetie wo wo. True love hame choice yo wo. Musale wo wo. Mubela tosi, sena kusimile kube mubela tosi. Yako kushange na sendi yako kushowo. Mama.
Ita umbo neno,
baby.
Nomati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukai. Ita umbo neno,
baby.
Nomati ita umbo neno. Hafiga heka mani haka na mubadi. Mai wahu kusasa na musukai.
Baby.
Aye, Cooper. Ah.